Bango mabon. Ai, angiti sesifuna lenkulungwane wena. Lenkulungwane man. Ai bo. Angiti sesifuna lenkulungwane. Inkulungwane wena. Inkulungwane man. Ai bo. Bathi ai, danger gefa. Ingo. Selilwa nam leso kodwa sengithe ingo sobabiza ngefreak umlozi man danger refa ingo selilwa nam leso kodwa sengithe ingo sobabiza ngefreak umlo ay ayise kunjalo ayini gabi kanti umsi uyashisa mani inka ayibo iyashi ay angithe sesifuna lenkuluma bathi I said kunjalo, I said kunjalo, I paya sababo, I paya sababo, in a spetti mi conto, I spetti mi conto, I paya pantibo, I paya pantibo, I said kunjalo, jalo, I paya sababo, I spetti mi conto, I paya pantibo, I said kunjalo, jalo.
Shut up.